This is the Mahikeng FM podcast.
Hey, Dr. Tumelio, matsatsi la gompieno me re go buletse wena ja kolo moretse e go roka mo botsa sengwe le sengwe seno go roja loka la katsa jalo go ka sitse mo mosong ono sa le bale jalo go re tswalla jalo mental health awareness month e gongwe the something that you'd like to know with regards to mental health o gone fa doctor e go ka go tsebosa ka se re go ka itse gape gore matsatsi na ka mo so the 28th of July it's World Hepatitis Awareness Day e gongwe le yone e o doctor o tla ama motsatsi la gompieno bone gore tshutse tse malome done mo go mashe. Good morning doctor.
Good morning Bradon, good morning Muto, good morning general and good morning to the beautiful listeners.
Aha, re tsapa jalo gore o siame doc.
E tshutse ka nye hepatitis brother.
E ne tlhalosiwa ke mebilwane ha kare ga e tlhalosa sentle. Are ya mana jang le go
lesebete. Oh, I know it's got to come mana bona wa itlhaloganya kere wa itse gore wena o
sha. Eh, re itse this.
Wa icheka.
Go ke bile re ka simolla for doc santse re metse jalo dipotso mo baretsing ba rona gongwela o ka ya pesa khanye ya hepatitis gore rabe re bua ka eng rona ba yalong gore ga re di doctor re ka itlhaloganya jang botoka.
Very basically ke hela go nna le inflammation ya di cells tsa mo sebeteng and it can be caused by a lot of things. It can be because of infection, it can be because of substances, drugs, then how do you know? Because remember, the liver is the big house. How nule the bilis, how nule all those things. All those medication is broken down in the liver before it's excreted by the kidneys. So it's just an inflammation. It can also be caused by just inflammation, if I like anything that causes that disturbance in the cellular activity and the functioning. And then but for banali signs of acute liver failure, one of them being jaundice. And then we check your liver function, some kind of medical condition. It's a misanal hepatitis. And I got shara mungulemungu. The professionals handle my dear mutuna ling yone igahotsela. So there is actually a vaccine ailing available erigre. Motsa bana e le gore ka etsa o le monye mara ga le gantse re go lana re sentse re etsa to still maintain that immunity and curable, it depends on the cause. Obviously you stop the offending agent ha le gore ke something so le gore wa senwa gore wa seja a lot of the times you can take medication to help but even like in skibua ga di drugs, not just drugs le tsa recreational but le tsone tse re dinwa melemo. TB medication for instance can also cause that. HIV medication can also cause that as a complication or side effect. So you just go to wa madi go check you if you have a transaminitis, yeah, treat you well. But obviously, if I manage recently, then it can result in chronic liver failure. Your liver, what it's supposed to do. Remember, the liver also creates some of the clotting factors. So obviously, the clotting factors is doing nothing. Then it like points a guy who to bleed. Number one, happy ki ko albumin lang kore it develop thing happy protein. So ha protein ako yaya ko talas lo ane it like points a guy who ruruha. Talaba na dimpata mo chidi ko ruruhile karumiti anong anna manzi na mumiling. There's a lot of things. Na pale and then eventually can progress to now the brain being affected. Of protein ikotlase. So how hole yalo then you have to put on medication to try and reduce that fluid because obviously don't in a little mora go tsa yone.
Sure.
And yeah, it's how le lucky if it's incurable. How le like then okay liver transplant, but that's another process because runa mo South Africa, sometimes we struggle a bit getting transplants, especially when you're coming from an environment then go rona le the challenges it's achelete and hygiene and things like that. So khantsi phele le gore ba leng gore obviously because I get no gona once you get that organ, that organ has to be, there's things you have to take medication, you have to change your diet, and your environment also has to be appropriate. So, I look at the organ, and then when I have to talk to the organ, obviously, that's not a good thing. So, ideally, those by long horiba, kona horiba, tokomele that organ. It's quite a rigorous process. But, when somebody interviews in the horiba, how it's how, wow, it's a disease, and less a bit
disease.
Celebrate the check out shots.
Yeah, drinks on me.
Drinks on me. We're having shots.
Yeah, so it's an interesting topic, and ideally I would encourage her to be scan, especially mothers, because so it's important for I and make sure what test you are for your own before I aim.
No, ke a go utlwa dog. Jaanong ga ke itse ga re tla mo ntlheng ya go nwa, go le gantsi ke re batho ba bona di-spirits tse di bogale tse a seo se ka feleletsa se ira gore e go tshwara ka bonako ga go ntse jalo. Ga o nwa tse di bogale tse di tlhokang go mixiwa.
I cannot quite say gore ke which type of alcohol that can speed it up, but ke itse gore etse ka reng di bogalenyana ke tsone tse kareng di berekelela ka bonakonyana. So maybe moderation can help, but obviously o tla bona ka wena ga o simolola o nna le matshwao gore kareyanong sepete sa kanong kare ke se berekisa overtime re ke se khutise bikinyana
wa utlwa raorao ke bona o kwala ga obele o
Notes.
Consultation.
I think it's a little bit of a ke la re ngwana wa tsholla ke mofe eng, and then o ne be kere okay mofe eng hela mo founung mara motlise ka moso ke mmone e re ga motlisa day or two later ngwana ke ga matlhale yelo kante ngwana na le hepatitis A tsamaisana le mala, because yone transmission ya teng ke fecal oral, meaning ga o tshwere mantle a ne gore a na le that hepatitis o bo sa tlhape mabogo sentle o botla le wena o ja, you can ingest it, you end up o na le mala a berekang, kante gape kapa the liver is also affected ke hepatitis A. So go botlhokwa go nna o tlhatlhoba molwetse go bona sentle, because o ka sere okay dira yana hela mo phone, you still have to ask questions, you still have to assess, you still have to. So it's not gore you know doctor or sister ha dira yalo ke hela go senyetsa nako re batla go nna thara sentle re se kra go fa hela generic response kante ka moso go a senya ga botlo re ya e bile doctor o dirileng
that thing.
So we encourage gore bua le di healthcare professionals se ka batsa ba bana isa ke hanki la clinic ba bana isa.
But very nice. During pregnancy. But I think alcohol generally
during pregnancy we discourage. No. Any kind of alcohol during pregnancy we discourage, because obviously, right, it's a complication, fetal alcohol syndrome. So no, no alcohol at all, at all.
Itara ka go le sweet ga bona
bora. Ga bona bokotsi bo pela.
Dok re ka etswalla gongwe ya mental health ya tsetsela go mpieno. Tota re buile go le gontsi.
Ka
mental health. Gongwe mongwe o ga kgona jalo go ka nna le rona ga ntse re ya tlhatlha. Re buile ka gore e khosiwa ke eng go le gantsi bo stress bo.
Go a farologana. Mabani blene ke attendile another seminar e buang ka mental illness or mental health in children. Yeah, farologana on the age group, but most of the time, yeah, because it is the trauma that we experience in our lives. And ranyatsa mo mogolo me bu ka ipela gore you have the coping mechanisms gore khone go dira so tlhokang go se dira mara mo ngwane mbe re tsala gore ke ngwana ga itse sepe, therefore aga ska ba go pola or it doesn't have an impact. It's been proven gore trauma le mo ngwane wa 1 year has an impact. Le mo ngwane o sa bonwang o isinga bonwe, it has an impact. So re ske ranyatsa ha bona gore ngwana ya no ga tlhola a le the same, o notice matshwaro ke leng ra bua ka ona gore wa change personality, ya change maybe na more aggressive or onna withdrawn or ke ngwana o le gore ko sekolong a performance ntle ya no go a change ga tlhola a dira bontle ko sekolong, o kopana le ditsala ya no ntse di sa siamang, o simola bona mekgwa e sa tlwaelegang, then o ska simola re ish wa ba simolotse ya no a nna first spot
le go tobodipa o godipa
ba sa retse gore o sa botse o sa batle go itse gore go diragalang ka ngwana. Rather communicate le mental health expert o ka go fang advice gore eman e yone approach yana or moromelo go gonna ke buelene ke bone gore o tlhoka eng. What I've noticed, ask you if ke a judge ke kopa maitshwaro le if ke a judge in advance, but I've noticed that a lot of people are willing to spend money on material things, like motho a ka spenda tšhelete on I want a new car or I want that outfit e le ke ya ko lenyalong ke batla go bontsha bomang or you know all those things tse di turang yana tse di you know luxuries. But when it comes to spending money on their own mental health bana le gore nkampa ka sheba mo interneteng gore ga teng ke be ke ya go reka over the counter, it's supposed to not like your mental health is very valuable. So now I would encourage gore go ska ga nna le this attitude ya gore man ke matsapa like medically whatever type of thing. There's a lot of solutions and avenues that a person can explore with or without money.
Ebile ke botse fa doctor gore gona le sosa sa gore ngwana o tshaba batho gongwe ngwana go dilela itse gore ke mama le papa le nna ke or le ausi mo ntlong e be nna gore ngwana o tshaba batho mara le ngwana ntse a gola ga a kgone go ya ko go nnang le batho ba bantsi gone ga a batle go bua le ope even le other family members o ipatla fela le ba e leng gore o dula le bone is that normal also when should a parent be worried gore nyangwano kete ga a batle ene wa lela like ga a batle is there a time when go tshwantse gore e yanong
eo ke topic engwe gape because then we'd have to talk about the different temperaments that we all have as human beings ha re tshwane and then we'd have to look at the different personalities as well, like different personality types. Like at school, I'm family in horror, papa, le mama, keep at baba, I'm very outgoing. You could still turn out, ole mutu in horror, now you're a bit of an introvert. So, yes, one ha santana le munyane, the primary caregiver and those that are around them, keep on by lohore, they're attached to.
Yeah.
Because that's the environment they are in. Ha hola, a similar socializer. Maybe they might not be that open or wanting to socialize and stuff like that. And it's one of the things that we're discussing about ADHD, autism, and all those. How some of these characteristics they are overlap. Or in ADHD, can take up an element, yeah, autism, an element, yeah, sensory integration disorders and stuff like that. So obviously, houses are feeling aging. Banaba kona kona le anxiety as well, anxiety disorder. If you can, move it to a psychologist or no kona kona play therapy. See, or is it something that is diagnosed as something that is pathological? And remember, diagnosis should not just be one. Get a psychologist. Then there's also the occupational therapist. Learn how to how a development yangwana is it proper or not. And then can tie it off. You know, your doctor, either your GP or pediatrician, or how to talochanya ka the neurodevelopmental. Then put it all together and see how it's what kind of into. Because learn how the expert. The guy pick up certain signs. Both have medication for that. And then how for that medication, because something else. So it's not like there's only one particular diagnosis. Okay, gramu mutung. ka grade le malwanyana. But it's important gore o nne honest, o nne compliant to medication and o cooperate le your healthcare professionals so that le kgone go tla go karabong e gore go etsagalang, because once o sa dire intervention e o sentle and you know ha ngwana sa tla le monyane re feletsa ka di adults tse di seng shapo mo tlhaloganyong, ba ba tsamayng ba tsena ko dishopong ba tshwere dithunya ba thunya-thunya batho ya ka re bona ko bo America or batho ba e leng gore they become suicidal because motho a teng fila gore I never was understood or you know ke sa ke na le that thing ha e nne botoka mara batsadi ya kere itse gore ba fela pele mare re mo file medication e mangwane o keng ka ene, you know what I mean? So you have to make sure gore o berekisana sentle le healthcare professional gore go tlhaloganye gore symptoms tsa ngwana keng le ene ngwana a utlwalege. And then explore what exactly it is. It could be ADHD and other things on top of it. Mm-hmm. So, and this also happens. Le mo ba kholo, ba kholo ba na le ADHD, mara ba ganela, ba feel gore ke kganya bana
hela. Yeah. Deaths, definitely.
Ke re go to friendly thata kana.
Ora o snack solo moody yang ka ntse ke modimo na le autism as a diagnosis wa.
Ha
bo isi batho.
Gore o busilo.
So we need to be careful gore ha re tla re jaja batho ntse gore ei mara o lena ha sharp o tsang. How we see what mental health problem they might be having, and obviously ga itse le ene cause ga kra diagnosis or ha khone go bua ka yona
na go tseding gore ibitsa re ke midlife crisis
eh
re makala mo motho wa sa a e mae ma sa thola a tshware ga go ta ke midlife crisis ga tsa me ka ile ngwana
yeah
ka ntse motho a modimo o tlhoka thuso
is real
definitely
na doc na go ja ka gale tota ke yone hela ya re tsenya mo pitlagano ya me ke tsa gore ba retse ba ithutile go le gontsi ko lapeng re kopana gape mo bekeng e tlang a kere.
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries, catch up with us on the same platform. Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Sikokelo Saloago.